baseze tuyifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane wowe Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Nkuko mwakunze kubyumva mu biganiro byacu bitandukanye byatambutse, aho dusangira ijambo yakunze kubagezaho imibereho y'abanyarwanda baturiye imipaka ihana imbibe n'u Rwanda, kuri ubu batakigenderana twongeye kureba uko bimeze. Nagiye mwumva ibyifuzo ku baturiye imipaka ya Kagitumba cyane Kagatuna yose ikora kuri Uganda n'ahandi. Mutino reho dusangira ijambo yerekeje kuhe mupaka. Ni ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda. Nakwibutsa ko imyaka imaze gusaga itanu ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bitagenderana. Bikomoka hagati mu mwaka wa 2015 ubwo imidugararo yadukaga yashingiye ku yindi manda itaravuzweho rumwe ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza wategekaga u Burundi. Byateye Abarundi ibihumbi n'ibihumbi guhungira mu bihugu bituranye n'ahandi n'u Rwanda rurimo, maze kuva ubwo hatangira icyuka kibi ku bihugu byombi. Habayeho gushinjanya, guhungabanyirizanya umutekano, gufunga imipaka n'ibindi. Ubuhahirane bwahise buhagarara, maze abaturage b'ibihugu byombi byanjye bisangira kabisi n'agahiye baburayo bacira nayo bamira. Kuri uyu mupaka w'Akanyaru uhuza ibihugu byombi, aho ni ku gice cy'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru, ubutegetsi bwari bwarahubatse isoko rya kijyambere ryagombaga gufasha abaturiye uyu mupaka bidasize n'abambukiranyaga imipaka. Ijwi rya Amerika ihagera yasanze iryo soko rya kijyambere risa n'iryiberamo ubusa. Bigaragara ko imiryango hafi ya yose ifunzwe, yewe no mu minsi iza hatagize igikorwa rishobora kuzangirika. Mu minsi mike ishize nibwo Bwana Robert Ishingiro, ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, yahuye na mugenzi we w'u Rwanda Bwana Vincent Biruta, bahurira ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu burasirazuba bw'u Rwanda nawe uhuza ibihugu byombi. Baganiriye ku kongera gutsura imibano, kandi nawe yatumiye Bwana Biruta ko bazahurira i Burundi mu minsi iri imbere. Ese ibyo baturiye ku mupaka w'Akanyaru bamenye ko byabayeho? Niba barabimenye se byabaguye bite? Ni muri dusangira ijambo. Dusangira ijambo muri rusange yahaye umwanya urambuye abo baturagire buko bari babayeho mbere yo gufunga imipaka na mbere y'umwaduko w'icyorezo COVID-19, ndetse irareba uko babayeho. Uburujya n'uruza rw'abantu n'ibintu niwamenya ko rwahigeze. Mbahaye ikaze ntangiranye n'uyu mugabo untambagiza isoko rya kijyambere anyereka bimwe mu bikorwa byahoze bihakorerwa ubu bitakibahabarizwa.
Iryo ni isoko rya saa kumi n'imwe. Inyanya, ibijumba, amashu, saa kumi n'imwe niho ritangira kubera umupaka bawufunze. Ubundi ryakoraga mu gitondo. Iyi nayo yari resitora ya Mam Dogo. Restora Abagande, Abanyakenya, Abasomaliya bose bariragamo hano. Hano hejuru naho hari muri buwate. Buwate y'akabare, diyare, burusheti z'inyama n'inzoga. Kari akabare se kuko umupaka bawufunze ibintu byose biraborokwa nyine.
Noneho urubanda rugufi mubayeho mute muri ibyo
rubanda rugufi? Ukuntu tubayeho hano abarabikora amabuye bakabona 300, hatwe tutagira nk'aho duhinga, twoza imodoka bakaguha 500, 200, ukahaye ibijumba ukajya guteka.
Imodoka zo zivaye ko n'urujya n'uruza mbana
nawe. Ubu bupatiri bw'ahangaha iwacu bukorera i Butare Huye, ariko nta modoka zindi z'ahandi zijya zigera ahangaha. Naho rizo nigarukira inyura muri Nyaruguru.
Birababaje rero
cyane 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 cyane. Inzara, bamwe barakubiswe, abandi bafata isuka, abandi bohokera mu mujyi. Twebwe duhitamo kwihangana kuguma hano. Ubona nka biriya ni ibyokezo by'inyama biri. Abarundi nibo bakora bazaga bakarya inyama, abakongomani, abanyakenya. Ko korona yaje bafunga umupaka, nta n'umwe akirya inyama ya kare kare.
Wowe wajya mu Burundi
agasayo? Njye najyaga nsuka i Burundi. Twari abakarani bo ngaha, tujyana ibikapu. Twajyana ibikapu, igikapu ukakigezaho ukabona iyo speks, ukazana ikindi ukabona 500, ukakigeza kuri Jagwari. Waba unduza ni igikapu gahita gukubita 500, ibaze ari ukore nk'abantu 20 gutyo gutyo, amafaranga menshi cyane. Twarahombye rwose. Ntaraguru hari akandi gasantere karimo akabare n'inyama hariya. Ikintu twosaba nyine ni uko twugururira tukabona ukuntu twabaho, kubera bitabaye
beshi hano twashira hano twashira nta n'imvura igwa hano nta mvura ihagwa imvura igende kagwa hari ikagwa hari hano ntigihashika
haravumwe se
sinzi ari nta mvura igihashika reba nk'ibiharage barateye ntibizamuka nta mvura igira hano ni wagira gute ikintu rero twosaba nuko batwugururira tukongera tugakora nkuko twakoraga tukagenderana nibyo byiza kabisa nabundi ho bitabaye uko besha hano turishwa n'inzara kwa twagaburagwaga n'abanyamahanga
nyuma yo kumva uyu wahoza akesha maramuko ku mupaka w'Akanyaru mu bikorwa byo gutwaza abagenzi imizigo negereye n'abagerageza gufungura imiryango muri iryo soko rya kijyambere riri hano ku mupaka w'Akanyaru nahereye kuri aba babyeyi
nta bakiriye dufite
baburiye hehe
baburiye hehe n'ese bitewe ni corona yateye kandi n'imipaka irafunze subura abona twabakiriye bavahe ko twabanaga abakiriye bagenda gutya abo mu misozi bose reba nawe uko hameze nta n'imvura rebe turi n'amasenda aragaramye ntitwigeze dutera ahubwo ntabwo tuzurwa tuzabaho ubu mu minsi haba ibyo bucuruzi ni ukwirirwa twicaye tugasinzira twaramirwa tugataha
uraza ukakingura mu gitondo ukagera ku mugoroba nta bantu urabona baza kugura
ntawe pe urebye ntabe none sibo nabwira nta n'ibihumbi cumi umuntu acuruje urumva hari abakiriya barahari none se iyo imipaka bagifunguye nibwo abantu bagendaga bakagira ibyo bagura hano mu mabutike none ubu ngubu nta bakiriya urabona abantu ntabwo bava mu misozi ngo baje hano
aba hano se wenda hari ikibazo cy'ubukene ku buryo batagura
ubukene burahari kubera ko abenshi baba batunzwe n'umuhanda
uravuga uyu mupaka
uyu mupaka nyine warubatunze
aho se mwishyura imisoro
twarayishyuraga nko kugera mu kwa gatandatu twari twishyuye ariko nabo baraje barareba ntibarongera kuza kutwishyuza mba bazatwishyuza si tubizi
muri rusange iri soko ryagombye kuba ribateza imbere
twaryinjiyemo tuzi ko rigiye kuduteza imbere ko twabonaga nyine ari isoko ry'impuza abantu bose barazaga bacaga hari tuzi ko natwe rizaduteza imbere tukagira icyo twigezaho
imipaka igifunga byabagizeho ingaruka
cyane cyane n'ubu kandi niko bikiri ibintu byinshi twacuruzaga bimwe twarabiretse urareba ntawashyiramo umwenda imyenda yavundiye umuntu apfa gushyiramo utuntu tw'utwaka uracuruza hari igihe umara n'icyumweru utaracuruza n'agafuka wenda kakawunga urabona ko ari ibiro 25 ukakamara n'icyumweru amafaranga yarabuze mu baturage
mu Burundi se mwashoboraga kujyayo nta kibazo ariko ubu ngubu byarapfuye
harapfuye twajyagayo nyine ariko twajyagayo mbega dutembereyeyo nabo bakaza bakagura nk'arige bazaga bakagura nk'udukweto tw'abana uko tukabatonye ijana twinjije hake tukajyayo ukibona uri buhakure ukakazana none rero burakaraka nayo inshuti ziriyo n'abapadimwe bari urazi ko nk'abanyarwanda benshi bashatse i Burundi habo nk'abo tuvukana hariyo ubuse ntihawububonana n'undi nyine twaratuje nk'urugero hari igihe twabaga twebwe dufite nk'amasuka i Burundi yarabuze ukajya ubona abaturage baraza bakagura nk'isuka none ubuzaheze twarahombye cyane
hejuru iba bigeze bahafunguraho ngo bacuruze
aha muri etaje hejuru akara n'ubundi hari hafunze keretse umuntu umwe niwe yaragiye gufungura y'akabari ariko nawe aho koronitere yahise yari gukuraho abakiriya kandi nyine ko kwari ugufunga
ni ukuvuga ngo korona yaje n'ubundi ibakora mu nkoko
cyane twarahombye nyine twarica inkokoica n'ubu ni ukuvuga ngo reka tujye tuhashyushya ritazagira ikibazo rikahirima ntawundi nta nyungu zabo nk'urugero hagezaga aya masaha ugasanga aha hose abagenzi mu rujya n'uruza bandagaye tugacuruza amaji tugacuruza utuntu dutandukanye nk'umugenzi akaza ati inkweto zirananiye agatora akava mbiri kukabubonye amafaranga nk'aka sharupa akaza imbeho imwishe imvura yamufatiraho umutaka akabara gushore none se zibye ko n'imvura nyine ubona twanayibuze nawe n'ibyo ureba reba ku misozi harera
nabo babarundi batakibasha guhura nabo babarundi bashingiye mu Rwanda batakibasha guhura nabo
mura telefone na se bigenda bite
ngiye gutelefona na wapi ntago byakunda none zimambu batagitelefona na ngungu bakoreshaga ama simukadi y'intu y'amarundi ubu rero ntiwabona ahubwo urayo manita y'amarundi ngo baterefone kandi nabo bafite indoni ntabwo bashobora gutelefona ku Rwanda impamvu rero batakivugana
niwuhuje amahanga niwuhumbye imiryango nicyo kigaturusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza hagati imintembero wibaze nawe bambe kumubano bantu
reka twumve n'uyu mugabo ukora muri kimwe mu bigo by'ubucuruzi muri gahunda z'itumanaho
twavugaga mu buryo bw'imikorere umupaka kubufunze byishyize
byishe ubuhahirane kica profit twagombaga kuba dufite nk'abacuruzi twagombaga kuba dufite bitewe n'uko dufite abakiriya kuko hano twasavingaga abakiriya b'abanyamahanga none ntabwo umupaka uri kugenda neza bitewe n'uko mbere byarakundaga haje kino cyorezo cya covid biba ngombwa ko imipaka ifungwa
ariko n'usanga u Rwanda n'u Burundi ntabwo byagenderanaga
mbere nta kibazo twari dufite kirekire cyane nk'icyungubu ubwo icyorezo cyatangiraga mbere abakiriya barazaga babona abantu benshi dufasha hano hari amajansi kuko hari abaturukaga i Burundi bacaha transit bajya i Kigali cyangwa se bakomereza mu Bugande gutyo tukabafasha kuko n'ubundi mbere igihe cyari gishize n'ubundi urujya n'uruza rutagenda ariko hari abantu binjiraga bakoraga movement bambuka umupaka
covid rero yishe byinshi
covid yahungabanyije ibintu byinshi cyane cyane ku bantu bari bamenyereye gukorera ku mipaka cyane ku bucuruzi ubucuruzi yaratuzahaje rebye amafaranga twakoreraga mbere nta na kimwe cyakangahe tugikorera nta na kimwe cya kabine rewe nta mbega usanga ntayo abo dufasha ni abaturage yenda baturuka mu misozi gutya na gutya nabo tubakemura ibibazo bigiye bitandukanye ndabafite ariko ubwo twafashaga abanyamahanga bambukaga ntabwo babigereranya n'ubu ngubu harimo itandukanye bikomeye cyane
bikomeje gutya
bikomeje uku nguku byagorana kuko hari igihe hari ahantu igira umuntu akwihangana kumva bigiye bigoye ariko kuko n'ubundi ahangaha hari abaturage bakeneye serivisi ku ruhande rwacu nko ku Rwanda ntabwo twafunga imiryango kuko nabo baradukeneye kereka yenda baramutse nabo bavuze ati turimutse bitewe n'uko nta kintu dufite yenda bakagenda niho natwe twavuga ati dufunze imiryango
umunsi bafunguye imipaka muzaba ari umunsi mukuru w'inama
umunsi bafunguye imipaka byaba ari byiza cyane byaba ari byiza kuko nimba twabaga turi ahangaha mu bantu twafashaga nka 90% ari abantu bambukiranya imipaka urumva ni ibintu byiza cyane mu gihe bashobora kuba bafunguye imipaka byaba ari byiza yaba ari ahangaha no ku ruhande rwa abaturanyi cyaba ari byiza
u Rwanda rwahuye n'u Burundi ejo bundi abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi bahuye mwarabyumvise
twarabyumvise twabyumvise mu makuru tubisoma no ku binyamakuru byanyu mu Rwanda
iyo nkuru mwayumvise mute muri mwe
twarishimye twongera kugira icyizere tuvuga ati none business zacu zishobora kuba zigiye kongera gukora nka mbere icyizere twari twabanje kuba dufite duhangayitse tuvuga ati bizagenda gute tukabona inama bahuye uruhande rwo hirya rukavuga ko rwaje rushaka yuko imigenderanire yakongera kuba myiza tuhita twumva rwose yuko ari byiza kuko n'ubundi na mbere hose ahangaha twebwe ku ruhande rwacu nta kibazo twari dufite ku kigendanye n'urugenderanire umupaka w'u Rwanda yari ifunguye umunyarwanda yashakaga yaragendaga ariko ku ruhande rwo hirya niho hari ikibazo
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'Amerika turarebera hamwe imibereho y'abaturiye umupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi aho ni mu majyepfo y'u Rwanda kuri mikoro muracyumvaye tukabagira ubusa hanze bagerageza gufungura imiryango bikanga hari abahisemo kwikorera amabuye y'umushoramari nabo dusangira ijambo ntiyari banigani
muraho ma amakuru muri kwikorera amabuye none se muyakura he byari ishe gute se kandi mbona muri bazima
n'ukwiyahura
kwiyahura gute gute nyine
Mugira nko kubandi ntubiparikaje habyari kurewe n'intuze no musko y'abantu atari modoka yabihatuye. Bona atari nko kwiyahura.
Yeye corona we.
None se iyo muyatuye hano muyagurisha mute muyagurisha abandi.
Aba ya mabaye afite umubosi nyirayo. Sebwo ari cyo dukora nuko yakura hariya wageze hanga ibene abaza gupakira ibene yawe yakuzura. Akako 2009 ariko byaya mato mato aya manini yipakiye ibene kudura go 2007
kubera icyo mato mato ari yahenze
nuko ari atinda kugwira ntabwa gwira vuba kugyanga ibene yo dore vabera
ibene uravuga kamyo cumura kuyuzuza nka ryari
yewe uri umuntu umwe ibene kugyanga uzayuzuze ibyumweru bibiri utasije kandi buturagenda uwicara iminota 30 ruhuke uza kongera usubiremo nanone wongere wikorera ibyumweru bibiri kugira ngo uzakorere 2000
ku muntu umwe
umwe
ariko se ibi bintu mwari musangamo bikorana mbere yuko bakunga imipaka
oya ko man ibi bizanywe na corona ubu buri wese bari marakatizi afite twacuruza hano arivuka
no ibyo gufunga imipaka byo
cyo gufunga imipaka cyo gufunga imipaka byo ni burundi sibyo niba nkubwira se nyina buye imipaka bifunguye umuntu wese araga afite akantu ari marakora hano ahucuruza amayinite ucuruza iki ucuruza izo nyama ucuruza ibyo biraye buri wese afite akantu ari marakora hano none buse du ukora iki nimvura yanze kugwa ngo duhinge basi ntawo ari mbayihamba muri aya matare y'amabuye
birabagoye se
kutugora gusa uwakubwiye kutugora ushaka kurega wikoreye bino bintu wabwiriwe bana burayi mu bosa taje ngavuga ati ndabona basi bene haraho giye kuyigeza reka nkudugonyira igihumbi igihumbi nta nikiro cy'umuceri kirimo nta niki nta nikiro cy'ibishyimbo kirimo ubwo se aho tutuna kwaona
bibaye ngombwa ko bafungura imipaka se ibi byo kwikorera amabuye mwabivamo byagenda
nda wasubira muri uyu muruho nta wasubiramo rwose Yesu David icyacuruza cyangwa se tuka kuko n'umutahe ntawe tugifite twakoroboza tukabigumamo cyese tubonye aho dukora uwo mutahe nyine umuntu akongera agakora ibyo yakoraga umupaka wabaye ufunguye
none se uwo mwita bosi uza kuyagura muwamuziranye cyangwa n'umuntu
wari uwo bosi n'umuntu wiguriye intuze amabuye umusozi w'amabuye afite rero abakozi birwa bayamena natwe twikwa tuyikorera
ubu narinzi ko wenda umuntu umwe ku munsi ashobora gukorera ibyo birindwi naho birafata
umwe icyumweru bibiri ariko uzi kwikorera ibintu gusa reba nk'aka kantu mba nikoremo kajyamo ibintu bingana iki kandi nabwo ngera ahangaha izo si byasubiye
muri nyina
muri nyina ahubwo nk'amwe nyine mujya mutuvujyanye n'abafungura iyo mipaka tereka ubuzima bwakongera bugakomeza nawe ndikakota
ubuse ntabwo mushobora gufatanya mukavuga muti reka dufatanye kugira ngo byihute bigenda
gufatanya n'ubundi benshi barafatanya mugera wo gufatanya nk'abantu batatu ibyumweru bibiri gashyiramo mukora 2000 ukora 3000 mu byumweru bibiri ayo mafaranga yazakumarira iki koko ufite n'abana
niko mugabo
ni
uraho
namna
amakuru
neza cyane
nge nitwa Eric ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika nari ndi kureba imibereho y'indo nsanze mwikorera amabuye ngo ni kubera corona no gufunga imipaka ngo mwahisemo gukora ibi
twahisemo gukora ibi twabonye ubuzima bwanze
birabagoye se
biratugoye wakwikorera ibuye bitakugoye
bariya bamama barambwiye ngo kugira ngo umuntu yikorere ikamyo cyangwa se ibeni nk'uko numvise babivuga ngo bifate ibyumweru bibiri wowe w'umugabo bigufata igihe kingana iki
njye w'umugabo bifata icyumweru
icyumweru ukorera 2007 iyo uyabonye uyakoze iki mu rugo ubona akemura ibibazo mu rugo
cya kimwe asiye abana nyine n'umugore muri bakajya bakararira ntakundi
bibaye ngombwa ko bafungura imipaka byabafasha se
tukaba twagoroye twaba tubyogoroyemo kubera ntabwo twakongera gusubira mu mabuye n'ubu ngubu imvura iguye ntabwo twakongera gusubira mu mabuye twajya guhinga kimwe n'abandi none urabona imvura hano ino ntihagera
mu yandi magambo muri mu mabuye kubera byambuze uko ngira
byambuze uko ngira kubera nta mvura batafunguye n'umupaka
nawe ngo niko bimeze
nanjye nuko bimeze ubundi twebwe iki cyorezo cya corona n'imvura yabuze byatumye tuyahurira mu aya mabuye kandi baranaduhenda rwose kugira ngo ubuze ibeni ni iminsi irindwi kandi urumva ni igihumbi ku munsi kandi igihumbi ukakisamuramo hano urumva hasigaye nka 170 yasubiye abana bo mu rugo
gusa murasubusamura iki ku manwa bwiriye muri aya mabuye
ahangaha ni ukintu ugafata ari indazi hariya n'akaye bigahura na 300 agasigara 170 170 ukaba yurahahisha mu rugo nuko bimeze
mbere batarafunga imipaka wakoraga ikibobo
mbere batarafunga imipaka umuntu yarahingaga kandi tugahahira ni Burundi kubera ko ibintu byaho babihendutse kubera imvunjo.
Ugize icyo usaba wasaba iki?
Gye bicambere nasaba Imana kaduhimbura kuko imvura nitubesheje kuva twagatera ibishyimbo byaheze mu butaka. Nta kintu na kimwe twigeze tubona. Imbuto twafashe yapfuye ubusa, amafumbire twafashe yose ni ukufura imipaka yifunguye twaba tutomboye cyane. Kwari nk'imizigo yazaga hano tukayicana tugikora tuyijyana hakurya y'Abarundi bakaduhemba gutyo gutyo. N'abana b'abagenzi bose twaba twaza nk'ibikapo bakaduhemba. Ugasanga mbese nta kibazo dufite. Rwose umupaka yifunguye nta kibazo hano tuba dufite. Tuba tubayeho neza.
Tuvuge ugeze mu rugo ayo 700 uyahahishije
700 mahonye hano ntacyo cy'ibishyimbo kirimo icyo cyubuga hano kigura amafaranga 400 ndaba harimo nk'ikiro n'imboga nk'ibirengarenga cyangwa ishu n'indakaruka ukajyana gutyo ntacyo cy'ibishyimbo kivamo muri make
kandi wuje urukundo kandi wuje umurava ukagira amahoro nk'umunywanyi wa hafi Ya gutabarana no gufatanya niho soko y'umwe ubonere abantu bambe umubano w'abantu
Muri iki kiganiro twagombye kumva iki inzego z'ibanze zivuga kuri ubu buzima bugoye abaturiye umupaka w'Akanyaru ariko ntibyadushobokeye twashatse ku murongo wa telefone bwana François Habitegeka utegeka akarere ka Nyaruguru ntibyakunda Ubwo yari Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 10 basinye imihigo ireba ubuzima bw'igihugu umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwihanangiriza abategeka uturere dukora ku bihugu bituranyi ndetse n'abikorera ababwira ko abaturage batagombye gusaba serivisi mu bindi bihugu
ikibazo twari twaragize twaretse kikagenda abaturage bo ku mipaka baragenda baba ab'ibihugu duturanye urenze iyo mipaka kuri za serivisi kuri bintu byose basanga abantu babaye ibindi bihugu kurusha ibihugu cyabo ariko biturutse kubera ibintu mutabagezaho mu nshingano zacu hari amashuri hari amavuriro hari ibicuruzwa hari iki batabazi ishamba shayo urayibuka mwarimu arayitanze abantu bayo bari imbere yabo hakurya urugero ko na hano hafi tuvugira aha ngaha abantu na hano rero abantu abana bacu bagomba kwambuka imipaka bajya kwiga hakurya bajya kuvoma amazi hakurya bajya ibyo nizere ko nayaba hano Nyagatare ibi bintu biracyariho yarabaye sinzasubire kubyumva rwose
ntabwo nzigera wongera kubyumva nyakwa
perezida tuzabipfa pe ku manywa y'ihangu
nakoze cyane
tuzasubire n'izindi sekta zezo zose hanyuma na private sekta ari private sekta bari hano private sekta abantu nyarenze ko mushakamo abantu bakora business bafite ibyo bacuruza bagira bate isoko ryo mu mujyi gusa rihagije igihugu cyose abantu bo ku mipaka mwarabihoreye bakajya kandi mufite ibintu mukwiye kuba mubacuruzaho
nuko turimo turabitunganya dufatanyije n'ubuyobozi bwa local government
nko kwitonda ariko ngo mugende buhoro mukoreshe ibi byangombwa bishoboka
turashyiramo imbaraga zishoboka kandi biraza gukorwa
nta bintu byose umuntu ugiye kugura ikibiriti aragomba kwambuka umupaka ushaka kugura amazi yo kunywa arategereza ava hakurya y'umupaka aje hano kandi hano twitwa ngo dufite industries dukora ibyo byose ntabwo ari byo mwebwe ngira ngo mu miterere yacu no mu myumvire yacu na politiki yacu ubundi twari dukwiye kuba turi isoko ry'abaturanyi ahubwo ari twabaza gushakamo niyo politiki numvaga twari tugiye tugenderaho cyangwa numvaga dusa tugenderaho niyo mvuga niba ukwiriye kuza hano ku masoko y'ibyo bashaka ntabwo ari twe twari dukwiye politiki n'ubukungu bwacu uko bikorana n'ubukungu
Nshuti bakunzi twabanye muri dusangira ijambo ikiganiro cyanone naha tugisoreje mwakoze kubana natwe shimiye kandi buri wese kumusanzwe mu kiganiro mbararikira gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na Eh bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumiza.